garbinol ba ko dina alsilamagal jaɓi himɓe gaɗa ɗum. Alsilamagal du laaɓini moy e de wi'a neɗɗo garbina. Nder kuɓeje meɗen filla garbinol gol fuɗɗi hulƴinde himɓe. Ɗum du saabi ko Sezok fedde leydi mawni hawjiino filla yaadu yeeso himɓe leydi e fina tawaji mum en ƴewtini filla um. Jibril Idrissa ardiɗo ƴewtinaki kin.
La pratique
piɗe baraɗe ɗuuɗi wawɓe gollude laaru fuu woni wanda no piya bara. Min ƴami laabi laamu koƴe yaade to nimɓe ɓe kana piya bara. Ɗiɗaɓel ngel tindinoje du gaɗe ganimɓe hewɓe wattana piɗe bara ngol hano tewtewru jawdi. Tatoɓel ngel nimɓe tamporaɓe ɓen keɓane golle ɗe gatta. Hano ko darta sukaɓe ayiɓe tawaɓe no garbina hande nder galluje. Min paami ko ayiɓe ɓe accatana jande Qur'ana naata filde ceede e yarande ɗe modi baɓe mu'en. Ndenne sayto ɗum ƴewtinagol lobbol gam nder régioji limtaɗe ɗi wi'ama ko talkaku no nder leydi men rafi ɗuɗal jande no hen jahilare no tawa e yande. Tawi du neɗɗo no wawi gollude tawa fiyay bara gam garbinol ngol handen fa nder leyɗe Yasin ɓiɓɓe leydi meɗen Niger njaata. Leyɗe laatiɗe kamɓe leyɗe meɗen fuu no foti jawdi ɓe mu'en du ngala no gara nder leydi meɗen. Leyɗe gono ɗon bigita ɓiɓɓe leydi Niger gam gollal maɓɓe woni piigol bara.
Garbinoɓe ɓen handen ɓe foto
no ɗum tiɗani min fafame moy woni garbino moy woni hana garbino. Woodi du garbingol iri iri non koy ganno woodi naatoɓe ley biroji gatta kolte lobbe gara mbiya kokka ɗum e goɗɗum. Ndenne fa limore maɓɓe waɗe dimma on faame eɗum tiɗani min baako nimɓe larɗuɓe dimma mum no joga ɓe ministére nden woni no walla amma fiyoɓe bara ɓen dimma mum jogaka.
Talkuru ƴewtinaki moɗon du on jarandu to deputéɓe gam ɗum joɗɗina lawol laamu leydi haɗude garbinol na.
Ɓe miccintini ko laabi laamu kewɗi kaɗi piigol barangol baako saɗorma gollidol e laabi joƴƴinaɗi dow fi on miɗen godi ɗum. Ba diina haɗi piiɗe bara ko nimɓe fuu andani.